godina adda oromiya kan nanno finfinne gafarsa guje sariti ke satti dargagge sumrin kudashani arraje fame jira godina shawalita ana danno ke satti misenson no pidio ummata ke sateni gocha badira wacha jiru jechudan ibsame jira godina wallagadiya magala gimbi ke satti waranni motumma rakko umajira jiru jira ton jallane tukindes
godina adda oromiya kannanno finfinne ke satokko kataate gafarsa guje bakka sariti jedamtut har dargaggeesi umriin kudashani fiixa guute mul'ata jedamu ajjefamu jiraatto nibsani jiru ana wal marake satti waligalan morminu mata kaleesa kaase akka jiru kannaafibsan sodana geenyaaf jecha maqaan saani akka nibsamne kan gaafatanidha
ganamma bakka sariti jedamu ganda gafarsa guje shawame darra dimana geenya haylu bagenana majaram mucani fiixa guute mul'ata jedamu dhaqan isaa tokkotan ajjeesanii isaan kun mucaayama umuriin isaa waggaa kuchaniiti godheettii isaa waliin dhaqan inni taa'u mucaa xinnaa dhaqu waan godhes hin qabu akka rukutameenii utuu bira ga'amee poolisoonni nama hin dhowwatee ooluu danda'a ture kaleessa sochii matu ture naannaama walmaraa kana guutummaa keessa namoota tokko jaatamaa olii isaanii dhaqanii dhamanii jiran dargaggeessi lama yoo mana tokkotti ol galee barbara qabsanii magaranii fudhanii mana yaatti makiinaa ta'uu sanii deemu nama lafa rakkisaniiti kan isaan reebaa jiran amma guddee sana oromoo dhuma nama ta'edha kan isaanii reebanii hiraasa guddaa irraan ga'aa jiran amma fakkeenyaaf gara ganamaa kana Girmaa Tarfaasaa kan jedhamu balbaluma mana isaatti qabamee amma poolis xaabiyaa Zannaba Warqii jedhamu keessatti hidhamee jira paatroolii olii gaddeemaa jiru qabanii mana hidhaatti qaayiruu reeguu lafa arganitti immoo caccabsuu warra kaan gadi baasanii tumanii warra dadhaban immoo dallaa ala kan godhaniidha.
Barataa fiixaa guutee ajjeesan jedhamuun kan maqaan isaanii dhaame itti gaafatamaa nageenyaa aanaa obbo Haayiluu Bayyane gaafadheen ture.
Lakkanii ajjeefne anoo anaaf na haaraadha akkas jennaan man dhagaye malee anumaan hin beeku qabu.
Mucichi garuu du'uu isaa mirkaneessitaniittu?
Lakkuu waan nageenya hin qabu amma hordofaa irra poolisoota hojii.
Garuu du'eera?
Ani waan an argin qabu nageenyaan oduudhuma akkasiisanan nageenya malee waan hin dhagaye jiru.
Naannoo sanaa isin itti gaafatamaa nageenyaati kamittiin barra?
Ani amma kana gana odeeffannoo saariifu gana qulqulleeffachaa irra poolisoota hojii malee anis waan an beeku hin qabu.
Garuu jiraattonni ijaan argine isintu dhukaasee ajjeese jedhu?
Lakki kun ifa manaa godhe. Olola nama walitti buusuudhaaf malee nuyi odinaa karaa cufan sana akkuma karaa irraa kaasifne malee wanni goone hin jiru.
Nama abaluu tajjeese jedhamees kan sinitti mame hin jiru?
Hin jiru.
Garuu ofiin hin duune mini?
Hin duune asitti wanni ta'e hin jiru hin argine.
Jechuun namni du'e hin jiru?
Hin jiru.
Qorataa jirra du'ee hin jennee silam?
Jechuun ololichuma isaa kana dubbicha qorachaa jirra amma akkasiitiin dubbichi kana.
Garuu isin harka rasaasi ba'ee nama ajjeese har'a tokko iyyuu
hin jiru.
Amma mitti qorattanii kan adda baafattan sinitti fakkaata?
Amma ittuma deemaa irra.
Yeroo dheeraa isin fudhataa yeroo xumurtan ibsanaa laattu? Haala kanaan namoota hidhaman kan ilaaleen gaaffii kootuu hin xumuriin bilbila cufan. Gama kaaniin godina Shawaa Lixaa aanaa daannoo keessatti miseensota paartii naannoo bulchuu kan OPDO ummata keessa dhoksaadhaan seenanii waajira gandaa gubuu isaanii manneen jireenya aangootaa haleelaa jiru jechuudhaan jiraattonni yaaddoo qaban ibsanii jiran. Ummanni nagaadhaan waa'ee balaa irreecha irratti uumamee lubbuu namaa hedduu galaafate sana yaadataa jira jedhu.
Sanbataa fi kaasee kalatti hundaanuu daandii baadiyyaa keessa garus daandii tayyoo daajaajii garus cufamee jira waajira gandaa sin gubanii. Waan mataan gandeessanii keessa gashanii malee ummanni. Kasaati waan tokkotti gubuun jiru gabaa adda addaa gabaa mazee kan jedhamu hin dhaabanii kaleessa ayyaruu kan jedhamu hin dhaabanii haroo kan jedhamu hin dhaabanii. Uummata miti uummatuma keessa dhokatanii kan isaan nuti ijaaranii keessa gashantu jiraatu manni beeka manni kan rakkoodhuma gaddaarra jira madda. Uummanni kan godhu isaanis keessa ijaarratanii kan ijoollee daballoota kan olii gadi haadha madda erganii kan leenjifata jiru. Uummanni gocha akkasiin hojjetu tayyoo irratti kaleessa ijoolleen dabbasaa addatanii gaddaan oolanii. Amma isa kana ijoollee faa warra dabbasaa dabbasaa illee har'aallee dhufanii qabanii faa jedhaa jiranii har'a guyyaa har'aa kanallee poolisoota federaalaa erganii amma isaan kana faa namoonni maa faa addattuu maaliif faa addachiistu waan jedhaniin faa ijoollee amma gubanii jedhaa jiranii. kayang mata gaddada karafi umanni opidio numbushu qanti umata kenya sirajuru aba kanada numbushu anir akamara tani dakka kilo murbi tiranjana garjari mari
jechuni sene kana yachun dandenye namoti adda ergama adda qabantu juru jettani
eniti yatu amabe qamniti yatani yeni amolisi ograregira kaunti biyo sho ograregira enintu de dikennu nda isarmat ograregare isarmat mode mayu kutani mata qabeno fingu bu to vidai di kawatantu garai yakati umti sura fi karago jemale ummata balla dagenne kan furanu miti yakka namha tokote chu
etti gafata man nagenya ana danno katan obbo faye birru wae yaddo ummata kana gafata mani
amar dona muje finjiru amek to goram finjiru lamale
e
do muje finjiru kwa waja ke senjira bora blabla
accho na baatu sinin kana daqiqa shanan tok
eshesh
obbo fayen akuma wadana senan daddabale bilbiluzi bilbilan kasan milkovnan budadden yaadda godina wallagga diha magala gimbi keesat kalesa qabe hala gaddisisa irrecha bishoftu ratti umame wajji walqabate gaddatti dagame ummanni ibsa ka juru tau jiraattonni dubbataniru
kalesa gase buya kutusu kinjichu kature arreg chukin banan tokko yunture gadduma tidagame sene bishufwai ayane recha yechula arrammo akkacharrate e namonni bakkato ko tokko tokko turti kawani bale jafsatani julle mata dadani waya gulacho fatani ti gaddata toni sana boda gori betenne safa kasos waranne gazi de mangi julle sana rati bombi ni mane sarati gaddisen sana boda nanno lagagaba doje ramu akasmas mo nanno masgida safara mushilima doje ramu dukasi babana meture julle ni mal mafto tokko dadaba turati waranne dukasa dati banu ature amma fi magali baye calise jira dami tokko yudan dizanjiru manni barum sasi won tokko yunjiru kale sayu banki qofatu banu ature banki matan sai chufal arramoti wansa refa dufa jira namu ta karaza ti dogal chayiru nami tokko yukara mangala ke sanjiru
wajira polisi magala gimbi fitiga fata makatan commander simone debila tanin
oralli yokan kamina genya namare bajiru magala ke sanjiru deekadadi mai recharratide irrati ka sabi motumbani tokko namota chitibe dabe ti geddalab sejira sanarrati kanke sana giddu gale sagudate akka magala ke su kinchu famu akka bajaji ninde megango chajira ni worro humna okura ka sanida izanzuri mo akka sana wasarrati midange nye da dikabina genya ti sajira rati kana se dimakana pawme nami tokko hidame jirunjiru
jechun baqanne daggalatti baane demne nutti dukasa jiru jedu
laki sparakun arkaabin da kofrada men jiru tokko nami bala badeta osin jiru erga urro kurafrata netu wajirata gadar bachu injira namarata gadar bachu injira yendu kun mo yoro hubni na genya tsas gabbe su de mo ofisati wanta godebe ka wanta teda ti ofibi bakata chuda
magala gimbi ke sa walu magala akka ilaltani ti na genya hammam
agenya gari jira o wazatin din dibele su kin chufada bajaji min amini din jiru
banki no
banki dismatu wazatin chufa kamata sari ga chufada ni mojiru
kanu manin kana rab jede tumura dagge fato ta kenya anjallanne gamadati nagat
gamabiratin mo jiratonni godina guji magala bule hora akka namonni dubbisni jedanitti oromon recha bichoftu ratti dumu tarani qabeenya motumma heddu barbadesan jedame jira kanarratti waranni motumma dubartif ilmesi dabale namota afur nurra fite jeru jiratonni nanno kanarratti debi gama motumma largane jira gama kanin mo hidamtoonni godina borana mana hidaya bello jiran irrecha bishoftu rat oromon heddun dumutti gaddudan den gadda jalqabani nyata lagata jiru jedame jira kanarratti polisin namalama mana hidatta jese kane le saddet madesti jedame jira jiratota chi dubbisnerati kanu kanadagen soratu yesa nama godina guji magala bule orarra inni dubbisen jalqab
Bare bari sedama magal bule ora ke jirada bishop sotte wanti ta e yaddo gudda wanu me fe be ummati magal bule ora go tuma go totte so che motum ada fi sangid tole woli tabu isa tore kana fe motum ma fi ummati gidotte woli tabu isa ta same di manne motum ma kami yu hinaf ne engubate o ajer policy magala engubate o je yama ke so je inga kam ada engubate ajer daba go tuma go totte mar badaye konkolatan polisi disekor se rabate tore unduma ga nanu matera godani afure engubate abile motumma mata motumma tin eram kamiyo gubate jir namme rasa sa motumma tin yode anamira namna fuddo jira torba hospital jira
nama furidwe
lama sadira tokod vartira
warisa den kunen
maka jira ma finde
yom du warihon
warihon namne lama kale tura duwe
guyaren gadda aha
daf guya sanyo dacho namne lama mo kale sadu kala bajal tabe urani motumma da sere bira ga be sadale amma kan galgala raja tabe sosya bira hatana gahan ole yaw bitate gurguracho ni namne magalin banamne bankin chufada sukin chufada namne banate tayagila kenna jirunjiru akama motumma sya chasa motumma danga ora kesate da chejira umata wadin e garama nasa galejira wadi anar glefi wadambe kullen kanuma yaw
entu atolche
ummat madallane oromon matajirte jede dallane baddi ati dofe jirata magala sabab mingo tuma gotote or kiteka
panin du warre khun
rasa samatuma sin
yom
witata namni toko we dhame du e ha timore pafuru rasbediye se sin raddute rasa sanapura chumo namiti nuste rakoste maate me namadu e kana seeni mo ino sisti il me ja sadi gabdi tachmar iratta jesani ati gurbara daima kofati rahate hada achmatti refalle do watani achitti waliti ya turame galgala sana buto duka satore ida andirke da rasasa no mati badia ma yasmati no rasana do se badia ati refa sunkura de kanna mitelle kamuchalle
nam sum makabeta hada lubu rabdisan makabeta
makambe
warresati
warra kelenso mokoni sa gande ram ganda badia el masirat dut el magadet te furachura afre fase furachura afre kado watabe warani federala du pasetti bane namiti la chamati jese namiti gurumu gumru ke ule hora e du kesma bane namiti kada jese dubarti jese
wa mirkana makabeta
wa mirkana makakana ani wali singura ne makanati se no ante fi
aha makasih lembeta nama si
je makasih lembeko kana ba afri de lembeko kana je sel lembeko warana federala ka bumuru ka egu tau si kofa be kurban kare sedu mo nan ma 01 ke 1 si magala bele ora ganda du atoko ke satti kan du
manti je
warana ma motuma ta je
tu makasa beta
makasa hebarre abba sa beta abba sa ajira ejesi bosona ejeta
kana ba
sekre ta ji je da ramne du el masa
tanira debi motumma gafachu fit gafatama godina guji lita obo waqayyo mantijira jede gafad
yero darbe ayane recha ture achirratti sigiga talafati ni namoni tiko wolwolir rabbuani namotami dame kuma gabda
esa khabu bishoftuma
abishoftu
khabu shoftu la fasigiga te nami lubbu dabe
la fasigiga te namni wolir deddeme lubbu nama dakida jarolina boti gada ke nasach turani sababa kana har sabba gada fa meedame hospital ajira sababa je utine tawi asikasani yaw jollen karachufu darbe goyi muras karachufu takanjal kabe ega karan e chuhu jal kabamimmo jaroli magala ti shumbanni magala karachufu je kunsi kaun surya kantane treat bachatrani siboda jaroli reun jaroli dikumulate wajira bulchin saana wajira polisi magala wajira inata manne murtiana kanin dabalate gara kabeni jirwalde su samuti galame me hamma kabeni kun hundi manchautti ofsa gudda dan trip wadamati kan turame konkolata boti kabenya gubun kallatti gama demame polisi gurupa demani kabenya nanno sun jirgumu samu fitti demame achiratis kala tame dadunan gara kabenya gubut gafa galamu namala maratti tarkafin fudatame jira tarkafin tokko dira tokko fi dubarti tokkotti achitlu budabe rasata chike satti du kausana anjechu ta polisi federala tuorile du pasa jiru polisi ille du pasa jira giddu kana tinam nila machit kallu budabe jira sadim madaye nanne kanma humna kabenya samicha sene sana gubu sene san polisi ni ro du pasa na antarkafin irratti fudhatame jechuudha.
Dubartiin tokko ammoo haadha ijoolleeti, daa'imtii sadii qabdi, ilmi ishii lubbuu dhabee jennaan, ilmi ishii ijjeessanii jennaan, isiinleen itti dhufu tokkoof ta'eetiin gumruu keeddi qawweesiitiin lubbuu dhabdee jedhanidha. Ammoo dhugaa tuni dubartii suni tuni.
Dubartii sun amma ragaa qulqullaa'ee harkaatiin qabu. Dubartiin tokko hojjattuu mana namaati. Jeequmsa gaggeeffamu sana gidduutu deemtu rukutamuu ishiitiin yaadatta.
Namni torba ammoo mana hospitaala Bulee Horaa jira jedhanii madooleen.
Madooleen poolisiin kenna laman jira. Kan uummataa nami shani kan madaa'ee hospitaalatti yaalamu jiru.
Tadhibiin ammoo reefu yoo natti himtu wanti irreechi irratti bishooftuu irratti nama lubbuu nama hedduu fite lafa sigigaatee jette. Meeshaan ammallee deebiin adii deesse lafa sigigaatee namni lubbuu dhabe achitti.
Gabaasa odeeffannoo achi dhaggine jeequmsi wayituu keessummaa irratti dadarbachuun achirra jalqabame. Sababa kanaan namni yoo olii gadi yoonni keessa jedhu lafti jalatti gigaachuu isaati kun odeeffannoo fagoo jiraataa arganne malee naannoo sana hin jiru.
Akka dhageessetti ammoo lafa sigigaateera.
Akka dhageenyettii fi akka namoonni achii galan ibsanitti kana kan qabu.
Taamanidha yaaballammoo boora deebi mootummaallee itti gaafannetti deebina qophiinsi taarratanumaan soraala keessa.